Oh, shushwe ngemithi kodwa ungabobo izinto ongabafokisi sisibuza amabhotela kamunga nebhokisi banye kuthanda umona ungababonisi mina nobumnandi esimathe nolimi kodwa kuzeka kwedini uzochitha utshwala bethu unezingakithi sophumelela noma sibushwe ngemithi kodwa ungabobo izinto ongabafokisi sisibuza amabhotela kamunga nebhokisi.
Trade it. See Bibles and